thing in my bed. Oh, oh, yes, you dig away.
Ngeke ngisalalele inhliziyo mina.